your sweetie too. She got it wrong. Tell me she man did you do. She got it wrong. Back at what my sister do. Yeah. La baki tu kusema ooh. She got it wrong. Tukianzi your sweetie too. She got it wrong. Tell me she man did you do. She got it wrong. Back at what my sister do. Yeah.
Mara kwanza minamona istizu dodoma Kafrangaji his kama mtu mwenye homa Kutuwa salam tu jiblake ni noma Sauti ya kitungaji his nimepona Def ya keshingo mwendo wa maringo Nilifurai poni ambia yuko single Siyo siri mtoto uya meumbika Na kama akipita mbeda watu kumibas Na nekatiao lazima utababa ika Hata wawili wivu tumewashika Kisa wangwendo mefika Na mina apa kamwe sinto mwacha Nina imani ya tanizari ya mapacha Na hata kama bachimba ya kiwatasa Mnajua sitoweza kumwacha Na yote ni sababu tu She got it one
Tukianzi ya uzuri tu She got it one Tabi yeshima ni yodu She got it one Baka kwa my sister do yeah. Na baki tu kusema uu She got it one Tukianzi ya uzuri tu She got it one Tabi yeshima ni yodu She got it one Baka kwa my sister do yeah. Na baki Kusema she got it one
Sito sahau mara kwanza meni rusu Ni mbusu, ni Thomas zake chuchu Na unafahari ude umpenzi uko na mimi Na nina hidi milele nita kuthamini Sito jali ashate mbea na wangapi Kuwa nawe maisha nino na bahati Kilo na popita maselo na wadatisha Baba isha wanabag macho juju Wako napo madu wanakasirika Kuchandita wanavenua midomo juu Najua yote yoni wivu tu Washa kuzushia mambo mengi tu Ila wewe ndo my baby girl Mmoje wa peke Siwezi kwa na rap bila kwa na we Makosa nomba unisame Nataka kwa na we Minele oge okay. You got it kwa
Tukianzi ya uzuri tu She got it kwa Tabi ya shima niyo du She got it kwa Baka kwa my sister do yeah. Labaki tu kusema u She got it kwa Tukianzi ya uzuri tu She got it kwa Tabi ya shima niyo du She got it kwa Baka kwa my sister do
Nonesho lito na choma Nonesho zadia nguo za kulizova Nonesho zadia ngozi yako ya kunga Nonesho kila mbato kita nipa rap Yeah you got a guan You my number one Nia yangu mini guan na we maishan Chochote chato tak mita kupo eka iman Na mina idika mwala stock wa chenjian She got a guan Yes I know mama get busy Twende kwenye dance flow Unapokata kiuno matos unapaga Utasikia sauti zao kisema Natakaisha bokea mita mtuwa dunian Na kwanzia leo nitakuwa natembea mina gang Naona milupo menanza kuntamani Basi malizia kinyuwa twende zet nyumba
Tukianzi ya uzuri tu, she got it wrong Tabi ya shima niyo du, she got it wrong Baka kwa my sister do, yeah Na baki tu kusema uu, she got it wrong Tukianzi ya uzuri tu, she got it wrong Tabi ya shima niyo du, she got it wrong Baka kwa my sister do,
yes, yeah
Na baki tu kusema uu, she got it wrong
She got it wrong, girl you got it wrong Ujuli kwa na wewe so siri na ona fra You got it wrong, girl you got it wrong Oh baby, we ain't know my number one
God of one, number one God of one